anga daminɛ ni Europe gun o siran tolantanw ye fɔlɔ Europa League o demi-finali tolantanw kuncira kunun alamisa mɛkalo tile saba Atletico Madrid ale ye sebaaya sɔrɔ Arsenal kan cilu kelen ani kanankolo o y'a sɔrɔ ntolantan tagali la o tun ye fila ni bin kɛ si tuma se si la cilu kelen kelen demi-finali filanan Salzburg fana binna Marseille ɲɛkɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ Salzburg ye se sɔrɔ Marseille kan cilu fila ani kelen ntolantan tagali la Marseille tun ye sebaaya sɔrɔ Salzburg kan cilu fila ani kanankolo kunun ntolantan Salzburg ni Marseille cɛ maliden caman tun y'a daminɛ ka nisɔndiya Amadou Aydara kelen ka Marseille cilu lamaga sanga bidurunin sabanan na o kɔfɛ Salzburg cilu nana dafa fila la maliden ntolantan kanubaw caman tun b'a fɛ do faralen waati kan n'an ko prolongation Salzburg tun ka ye Europa League o finali kɛnɛ kan mɛ kalo tile tan ni wɔɔrɔ nata nka a ma se ka latigɛ Amadou Aydara n'o ye maliden min bɛ ntolantan Salzburg o labana ka gɛn jalatigɛba fɛ bari a ye karton nɛrɛ fila sɔrɔ a maliden tɔɲɔgɔn Jaje Samaseku ale kɔni ntolantan daminɛ fɔɔ ka taa fori Amadou Aydara ka fɔ la ale fari ma faga a y'a yira ko dɔ bena fara ale ka cɛsiri kan waati nataw la mɛ kalo ni tile tan ni wɔɔrɔ kɔni Marseille ale ni Atletico Madrid bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Europa League ɲina san 2018 o finali kɛnɛ kan an ka segi ka na an yɛrɛw fɛ Mali la kɛrɛnkɛrɛnyana Bamako Bamako sera ntolantan ligi ɲɛmɔgɔyaso ani BDMSA u ka boloden ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔ ntolantan ɲɔgɔndan min daminɛna avril kalo tile tan ni wɔɔrɔ tɛmɛnen a be senna Stade Mamadou Konate la a demi-final ntolantanw bolodacogo filɛ sinikɛnɛ kari mɛ kalo tile wɔɔrɔ isfasi ale be Stade Malien de Bamako bisimila nɛgɛɲɛ tan ni wɔɔrɔ waati demi-final kun filanan LC Ba ale be AS Real de Bamako bisimila nɛgɛɲɛ tan ni kɔnɔntɔn waati a ɲɔgɔndan kun walasa ntolantanw ka se k'u sen sɔrɔ yani championat ka daminɛ Mali la ka fara o kan sena ntolantan hokumu kɔnɔ halisa tournoi du collectif des clubs et ligue majoritaire olu ka ɲɔgɔndan min daminɛna avril kalo tile 25 tɛmɛnen a be senna a kun walasa ntolantanw ka se k'u sen sɔrɔ yani championat ka daminɛ club et ligue majoritaire mɔgɔw ka fɔ la olu sen tɛna ye Bamako ligue ani BDM ka kupu o ɲɔgɔndanw na bari u tɛ Kasum Kulubali Yamox lakodɔ Bamako ligue ɲɛmɔgɔ ye o min sigira mars kalo tile 10 tɛmɛnen kunu alamisa mɛ kalo tile saba club et ligue majoritaire mɔgɔw ka ɲɔgɔndan dɔw jaabiw filɛ COB ale ye se sɔrɔ LUJ kan cilu kelen ani kanankolo US Kita ale ye sebaaya sɔrɔ Mamayira ACD Kati kan cilu duru ani kelen ASCO ale ye sebaaya sɔrɔ Azi FC kan cilu saba ani fila sini sibiri mɛ kalo tile duru ASB ale ni EFCM bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CSD ale ni FC Gawusu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Burumasa ale ni CSK bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kari mɛ kalo tile wɔɔrɔ Mamayira ACD Kati ale ni COB bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ LUJ ale ni US Kita bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Azi FC ale ni AS Performance ka bɔ Kabala olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲiningali min bɛ yen sisan hali n'a y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire mɔgɔw b'u ka baara la ka da kan Bamako min ye sena ntolanta sunba yɛrɛ yɛrɛ ye halisa bɛn yɛrɛ yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ sena ntolanta ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ Bamako yan o kɔrɔ Côte d'Ivoire mɔgɔw halisa a ye wuli ka jɔ a y'o bolo da sena ntolanta manga ka ban championat ka daminɛ coupe NBB kulukorokaw fɛ yen sena ntolanta bunankun kan halisa o quart de finale ntolantanw bolodacogo filɛ Espérance de Badamba ale ni Hɔrɔnya de Kabala bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kulukoro AS Jigiya ale ni Badenya de Sangarebugu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Fana AS Keyeka ale ni Baule Club de Joyila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kolokani Oka ale ni Sirakɔrɔ Atati bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'a kun cɛ farafina gun kan Confédération Africaine du Cricket u ka san ladala tɔnsigi o bɛ kɛ sini Nairobi kriketi gɛlɛyaw minw b'a kɔnɔ furaw be se ka sɔrɔ a gɛlɛyaw la cogoya min na ani kriketi yɛrɛ ta ɲɛ kumaw bena boli o de kan mali tɔgɔ la kriketi federasiɔn ɲɛmɔgɔ bena ye kɛnɛ kan n'o ye Kauri Berte VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka la seri don